mwenzio unauma moyo nipokee.
Ngatale Music.
Dizo voice, dizo
voice.
Ahuba.
Japo mapenzi yanapanzia, ajabu nimekona we. Na mikwako nitatulia, na kwenye joto nkupepe. Baby love is not fair, I swear nimekuwa my boy. Wakiongea don't care, na kiumbo kako kama toy. Niko radhi ata jela nifungwe, na ikibide tamarungu nipigwe. Kukukosa penzi bora nizikwe, kwa jili ya koe. Baby oh baby, nipe mambo ya kikubwa. Mwezi oh, ya kitoto ya nachosha. Baby oh baby, penzi linakaba huba. Mwezi oh, nipe oh, fika choli sambusa eh. I will da mwenzio oh, oh. Baby dali, sasikiza ni kwambie. Unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako eh. I say baby dali, sasikiza ni kwambie. Unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako eh. I say I love you. I sing ah, I love you. I sing ah, I love you. Ah, I love you. I am sorry ni so bad money. Nimekuja kukupa makopa na love. Nitatunza siri mambo ya chumbani. Miso chebe mpenzi wangu ringa. Niko radhi daima niishi na wewe. Mapaparazi wanaosema nikutawile, hata kwa wazazi mimi niende na wewe. Wakune nazi ah, dona letu wenyewe. Baby oh baby, nipe mambo ya kikubwa. Mwezi oh, ya kitoto ya nachosha. Baby oh baby, penzi linakaba huba. Mwezi oh, nipe oh, fika choli sambusa eh. I will da mwenzio oh, oh. Baby dali, sasikiza ni kwambie. Unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako eh. I say baby dali, sasikiza ni kwambie. Unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako eh. I say ah, I love you. I sing ah, I love you. I sing ah, I love you. Ah, I love you.
Baby, I love you. Nakupenda sana. Tamwambia mama. Nakupenda sana.
Mix Venture.